Allo, Woody Dinner, Sapa.
Black Market Records.
Mr. Nan.
Hey, yo, Clama.
My baby na machaji, bad girlies, pedi na mamalis, sama bunnies, niko na sukari, sugar mummies, wako na maziwa, chai ya fahari. Check mbota clean, fosa bling, shingo, toja bit shota. Bosho mali safi niliosha, top shota, top shota. Jay zangu nikaza okocha, yo, kutoka tau hadi ocha. Top shota, top shota. Yo, tunazikata kama shota.
Kolabonare, cheki vile nalipuka. Tuko na mana joo, sahi tumeharibika. Adi teacher, banga zinawatisha. Nachunisha madoba zinararua speaker. Ah, top shota kijana aliyomoka. Yogala na ni round juu niko na big nyoka. Stick proper na piga kuna kuchoka. Nakuza kukaf ni kitap na kutoka. Wanauliza nilitoa wapi huda. Jomi kwa gambad, nilicheza tuna luga. Anakukudim, kona zoza na mabuda. Tuko juu ya steam, tunaka tadialu ta.
Check mbota clean, fosa bling, shingo, toja bit shota. Bosho mali safi niliosha, top shota, top shota. Jay zangu nikaza okocha, yo, kutoka tau hadi ocha. Top shota, top shota, yo, tunazikata kama shoka.
Leo niko na rende, chude zetu bado genje. Tulino wawembe, tutakatika watete. Mimi bila ngwete, nkama chanda bila pete. Sete, si mama alafu si pepete. Top shota mgonjo anoneshwa doctor. Hazi shuki zikianguka unaziokota. Gode mbili mkufu ikona kama nota. Hii na hii napiga uneza katoroka. Mapenzi kwangu hesabu ya minus. Tuko magic shinda luku ya designer. Znalipuka kama bomb haina timer. Top shota tuko mbele kwa yo lineup.
Check mbota clean, fosa bling, shingo, toja bit shota. Bosho mali safi niliosha, top shota, top shota. Jay zangu nikaza okocha, yo, kutoka tau hadi ocha. Top shota, top shota, yo, tunazikata kama shoka.
Mikono juu shida zote bye bye, manzi ukinidaisi mina kamsai sai. Tuli achanga ma green sai, tunapiga white. Leta vitu konki west, taki malight. Top shota kama dema meokoka. Top shota msania meomoka. Top shota nimeekelea joka. Niko kadi cheki venye sai tunazoza. Wanabonga tunazidi kusonga. Niko jaba kejani nikichonga. Zimeshika mavela nimechoma. Top 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 shota.
Check mbota clean, fosa bling, shingo, toja bit shota. Bosho mali safi niliosha, top shota, top shota. Jay zangu nikaza okocha, yo, kutoka tau hadi ocha. Top shota, yo, tunazikata kama shoka.